Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
On a heeɗi ɓe studio Tamani oɗo sa yo sakiki mawɗo suma di ko haalantoon kabaruji gonɗi ɗo ɗi ƴiwde maison de la presse ila Bamako. Nden noon keɓe famataw noon daranade sawrugol ɓe ñaw drépanocytose heeɓi ɓe faa ɗo ngoni ɗo woni hono Sicily Yambere hitande 2018 nde li temedere maɓɓe fuu a tan capanɗe joyoɓe ka keɓɓinta duuɓi joyi e wi hooreɓe walde nde. Wonkiji karbama le région Motti o ministre soddateɓe leydi meɗen ndi salanaki kayfoje pewtinaɗe larme meɗen ka wanaɗe fuu noon o ɓami aadi ndu hono ɓortude kala golluɗo ngol harbagol. Woteji président ñande 2009 lewru juin ndudu ana gonda e lanni lanede noon mina ka heeɓi carte muɗum wote ila altinere nde nenne eɗi mari le gouvernora toon fade majje hokkede joom en. Yo ɗi gonni sembe kabaruji ɗumen jogani on bisimilla maɗon e dow studio Tamani. Ñalade adna gam haɓugol e ñaw yiƴam hono ɗum noddiɗoreɗo drépanocytose o yambinama hande le mali ɗo Sicily hikka o ana fawi e dow hono daranade ñawɓeɓe fa ɗo goni ɗon nden no tongande du yafinora no ñaw o daranirte moƴƴinama le imadara hono dunke en faamu leyɗe jeegom afrique tumbade du e ley juuɗe docteur en sawroɓe ɓe keɗɗen Oumar Waygalo fa ɓeydoreɗen faamu.
Yomo ñaw ƴiƴam ñaw fu ɓurɗo ronede le adnaru ndu le temedere fo mo nanga sukaɓe sappo e ɗiɗon le leydi mali ndi ko ɓuri sukaɓe uynani joyom rimeteɓe hitande fuli leydi ndi oɗo ñaw yiyete e muɗum fedde ana ponsi gonduɓe wadde immadaraji ɓe mbi koɓe gondi e fa badan yaaha ujunere e temeɗe joyom ɓi adama fa haɓude oɗo ñaw yaafine leyɗele jeegom gonɗe le rumde afrique nde gaɗi do hen immadaraji Burkina Faso, Niger, Sénégal, Madagascar, Murtani kañi e leydi mali ndi fedde nde ɓe noddirta prince Boite Monaco kañum wondi e wadde ɗiɗo immadaraji ana wondi e daranade gal mo saɗɗaji muɗum tu ɓe ƴewto yallah honoɓe kani famminir yimɓele dunke ande ko nayiri bangal cellal no kani dernirade oɗo ñaw fa ñaw o heɓa haɓe ɓe mbi kala gaɗo o suudu fan hani ƴewtat yalla saway ñaw o kamɓe yimɓele cawɓe oɗo ñaw ɓe mbi ɓe beltikile ɗiɗo golleji sanne ka fa nde ɓe gaɗa noddago fewde e laamo tinno waddo hen immadaraji ƴeewe yalla hono oɗo ñaw hani sawrede mere mere honno ñaw sida kañe e ɗoy raneru ndu worri.
Ñalade haɓugol e oɗo ñaw ƴiƴam yambinama hande ne Sicily hikka o woni daranaɗo ɓeɗo ñawɓe fa ɗo gonɗe e wi walde nenno ɓeɗo ñawɓe ka le temedere maɓɓe fuu capanɗe joyoɓe ɓe ka kuttinta hono ko foti duuɓi joyi ka hooreɓe walde nden noon darti laamu o tinno walla ɓe faababa du haɓude ñaw o. Madame Traoré Fanta Koulibaly, secrétaire général walde ɓeɗo ñawɓe sifodike Mamadou Baba Kunta, keɗɗeno Mamadou Sam Seku.
Miɗen metta takade wiide yimɓele jogiɓe oɗo ñaw ona yaa fuf na ɓeydo yaade nder leydi Mali ndi won sababuji gaɗata so adado ñawɓeɓe na yaa fuf na ɓeydo yaade yoktina tawaji amen wajibinoji yimɓele gaɗa dewgal enɗam oɗo ñaw ƴiƴam o ne na ronde ma banggal abiraɗo ma banggal iniraɗo ndenna so ni neɗɗo goto e ley galli ana jogi ɗum tan so dewgal haɓɓama hakkude jomum e neɗɗo goɗɗo ndenno sikki wala ɓiɓɓe mabɓe hewɓe keɓan ñaw o capanɗe joyi dow temedere jogiɓe oɗo ñaw o iwa hen fade maɓe hiɓɓinde duuɓi joyi capanɗe joyi keddiɗi ɗi so ni ɓe kaybaka no fewiri capanɗe jettoon dow temedere e maɓɓe fof hiɓɓinta duuɓi noga nden oɗo ñaw o na satti sanne ɗum ñaw rondeteɗo ɓurde fof jogade sembe nder adnare ndu.
Kala ko jiɗɗon famitade poɗe fay dow ɓembe amen hannde Facebook na Twitter on mbawi noddude numéro ji 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fanda kon hakkillaji mawɗon. Cilol tataɓo murtore golle dogotoro en jaɓanaka heedi syndicat Gabriel Touré ɓen kolliti wala fuɗo tuugo banggal saria fa gaɗa ndeɗo murtore plateforme nde murtore tataɓorde fuɗɗi hannden selandu ñande alcommissare noga e go lewru juin. Ministre hoore condi leydi meɗen salani ko hono kayfoje pawaɗe ɗe ka fuu e dow larme meɗen hono ceenan Koulibaly ɓami aadi du ribbude kala gaɗɗo bonandaji o hokki taƴalal won soldat sentawaɓe ley wadɓe torra ñande aljumaari ƴaɓɓinde nde le région Motti o oɗo kabaru andinama ley ñande le hono jande saroɓe soldat sen dow teregol hakke tomante wonko mi e hoore cefoɗime ceenan Koulibaly keɗɗenna mumni sendegu.
Nous sommes en guerre pendant la guerre.
Wattu basiji kirondirobe ana nawtoro humpitali wonde bonandaji woteji di badike wattumu min kana fenude ka won gadobe dum haifa gol armée leydi di patikole dum fu sabe wala ko lamu o sudata gongata min kalata so tawe mangal pade leydi di ngadi golleji bondi ben jukkete yeso saria bibe leydi di anan kani fabude be kanyi holade be wattu fu so be penana darte heɓe fenaniɓe kañi ko saabi ɓe gaɗi.
Pourquoi qui a menti?
caggal mawɓe dagol gam ndeɗo jande ministre hoore jonde leydi men hokki taƴara won soldat se mali masine bimɓe civile en hewɓe nantaka kañum e koɓaka le région moti o ceena koulibaly andini chef d'état major armé mayɗen noon yeehi toon beete hannde fa kala ko waɗi ley hen holle saria pati hono mum fillo carte wote on région menaka dow ministrema ɗe ministrema ɗe ka jeehi toon keeñe jokka préfet menaka o jaɓɓi keɗe nenno kanko Hamadou Maygadou hoorejo laamorɗe région o laamiɓe ley ton fa warde seni kañum e yettinoɓe kabaru fuu ceedi ki oɗo golle paade majje feccede le cercle ŋaji ɗi noon seɗe totte e joom en ñande nogay juin lewru juin ndu eɗe mara le gouvernorat o Mohamed Ag Issa Feytan keƴaɗo studio tamande wonko heɓani en toon keɗɗono Ousmane Ñaly Boly e Mamadou Sama Sew
dow haybugo lobbol dongal kiloji temedere e capanɗe tati e jeenayyi ngal carte ŋaji wota jippi e mobile militaire en yeeso hooreɓe gennindi ko ɓuri carte ŋaji capanɗe joyyi moɓano yaade dow inde cercle menaka keɗe ko Amadou Mayga wi kanko wonno jokka hoore komo daw menaka
ɗum gonga jatti banggal wuteji ɗi menaka na jettira hono cercle gawoni gotoɓe amen ɓe na ɓuuri ujunaji sappo en nden oɗo adaddo carte ji woni neldaɗi mi fi dabirele yimɓele komaniɓe landina
ko heewi waɗama joni ley o nokku e wutteji hoorejo leydi kanɗi waɗede nogay e jeenayyi lewru juillet waroru ndu farde carte ŋaji ɗi peccede hakkunde menaka andere bukan inne kar tider men e atala hono ɓe kani wadde joni fa himɓe jalta nangguitoyde carte ŋaji muɓen Moussa Thiégoum Mayga woni amiri menaka keɗe ko tindini
wona goɗɗum sowona imadraji yalla yimɓele ne gara ɓamde carte ji mumen wona tan nelude carte uji ɗi yimɓele kumaniɓe kabaru landanal ngal ɗo ɓuuri foof wadde imadraji yalla jamar nde na wara ɓamde carte uji saabi wuteji ɗi mbawata ko fi waɗede caggal ɗiɗo carte uji yalla ɗum adade yimɓele gotoɓeɓe na ɓeyda hewde ndenno ana hani jaati ɓe garna carte uji mabɓe ɗi yalla e mbawa hinnade ɗiɗo wuteji ɗi
e wi Amadou Mayga ɓe gaɗan koɓe mbawi fuu fa wuteji garoji ɗi laatono jiɗɗira
ila keeña noon o kabaru ana doga e dow laawi annde kese ɗi banggal hono keele imagol ley jande nanɗe jate baccalauréat ɗum mathématique ardo daɗodiral hono annde fuɗɗi fenni oɗo kabaru beete hannde nen e wi Mohamed Mayga ka keele fuu ngala e ley bac hitan 2018 puɗɗuɗum hono altinere keeña tilotoɗum ndu alkamisare warol nde hono fikkade ley nokkuje eggahoɗo filkade ley nokkuji eggahoɗo en yo caahu noon e hollude ɗo dari heedi burdaɓe filkade yo waajuɓe noon suka fuu ƴiwde duuɓi sappo e joyi yaade sappo e jetti hono nokkuji garata ni joni ono o golle ana wondi e yarde caggal saabi de kanko keƴaɗo studio tamani gonɗo tesit Mohamed Lamine Cissé wonko heɓani e kabar muɗum keɗɗana Oumar Waygallo e Mamadou Sama Sew
pilkol jaaliñi kewɗi gonɗi ley saha leydi ndi ana nawtoro ɗum sanne yogaɓe pilka dow kohe muɗum woɓɓe duccudira ɗum yeesoji muɗum en kamɓe yimɓele wonɓe ley laddeji ɓe ɓe mbi so ɓami fa filkiki ɗum hollita wiide aɗa jogui darde mawde anate yimɓele sahiɓe ko ɓuuri hewde fourdu yo sukaɓe jokolɓe kañum puɗɗata filkade toon keɗemo kanko meddi agralio yomo directeur école kiɗɗo komo haalino pilki ɗi gori
si
pilki ɗiɗi goodi pilkol dalowol nde hakkude duuɓi sappo e joyyi duuɓi sappo e jettima duuɓi nogay eɗum fawi dow sifa finatowa mum foof ndenno on wurtu woni ko jomum holtita wiide naati e dental sahiɓe ndenno yoni ko jomum walta tagu muɗum so pilkol ɓalewol ngol lollol ngol alécho e ɓuuri foof ngol yimɓele joguiɓe bawɗe saabi coggu muɗum yo hakkude ujunaji sappo ujunaji nogay eko fawi ndenno wona mo foof wawata sodde ngol nder nokkuji yoga gulɗo pilkol hulita darande mawde jomum
filkade iɗum e fina tawa burdaɓe ɓe kolliti wiide iɗum nafa sanne du keɗemo kanko noddirte Ismarid Ag Mouhammad yomo conseil tesalit komo sifi dow hen
to burɗaɓen tun ittudo gulɗo pilkol wona fe hunde moƴƴinde so wona so a tawama nder galle maɗa e ngol hani waɗede fay nder wattu julde saabi fay nulaɗo alayhi salam pilkol danewol jogui noon
ɗum e tawede fuu yoga e sukaɓe jokkolɓe burdaɓe ana gondi e yoppude ɗiɗo pilki kanko mehdi ag ralli o waɗi noddago fewde ɓeɗo sukaɓe jokkolɓe tinno tabo fina tawa muɗum en
ko dardanmi jamara nde foof yimɓele kala jaaliñi yo tinnade e fina tawaji mabɓe fadde fewi ɓe jeeboɗi batte ande kesa joni ɗe
fina tawaji ana kewi ka kamɓe yimɓele dunke ande anduɓe tarikiji ɓe mbi jamara nde tinno hayba fina tawaji muɗum en ɗum woni ko kanko Mohamed Lamine Cissé heɓini studio tamani tesit
studio
tamani yo faabal laamu leydi Suède, Danemark, Suisse e fedde leydi Europe.
Les kabaruji région gaaji meden ke ben fam hon gube didi jogi de kabar de kapti yoru les communes jungani les cercle koro o fa maybe ngadi heedi kala nyanda alkamisar altinere sapo jetti lewru juin ndudo soldat sem mali jotti ke ton falada hakunde do gube didi ngadi ngartiridi hono barmbe yogabe du les sous docteur CCRF koroto yembe communauté sitno an min city hono ko bureau projet Aikom akor gaw udda ko USAID fabartono commune o juude matagol hono mairie o fawarde e dokkal radio kany e nota de rewbe yimbe ton dardi USAID fudita golle mudu ansongo hebi toba mudu arno kenya millimetre ji noga e tobi le gallure de ngodo toba wadana rema o fudido demal dabaji du hebude hono hudo batte rafi hudo dabaji kewdi mbappino yo di ngoni sembe kabaruji di men jogodi o kedde dal fande yotrema ne yoso yantawde ko warata